bang bang. King Kong.
Oh my.
It's the place, baby.
Hey, yeah, 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 yeah. Yeah. Ha. Ulivyo katika jumpa kachini umenipata na mwaga makopa. Sema unataka nini kila kitu ndapata leo nite kibopa. Pochi na mane usogope, sondoke mami njo. So siri na misi choki, napendo navo ni jaribu. Unavyo cheza mami, nasababisha kutazamwa. Tani tuende ndani, tasababisha lawama. Mami love, mwenzako wa mi love, na manisha mi love. I'm in love.
Show them, baby, show them.
Yeah, my baby pretty pretty. The cooler was a kabuli kati kati ki. Kuli remba na webe na pati pati. Kuyite honey sugar over sweet kati. My baby pretty pretty. Honey, 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 fa. I no go play you like FIFA. Honey, 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 fa. The love we ain't sit and fa. Show them, kanyenye baby. Kwe chiko so kubyo yo yete. Lele chiromba lite kukwe. The love we ain't yeno maude. Echi tofu baby wapie show. Tukunye tuzine mpaka kesho. I like the way you bend it slow. And I'll never let you go.
Unajua mtu mzima whips na fatana mbele Benz nyuma bima. Na huu mziki so kupima. Tumezilondosha chupa nyingi chupi zote zimezima. Watoto wanapenda za kipapa. Waita punguza machupa meze meja. Watu wanasepa kukutamba. Chupa zimelika kiasi kwamba yanaweza takushanga. Na sini sisi tuna run this jiji. Wezu kanikosa kila party kama gigi. Chains got me frozen ka friji. Mchongo kama soma big boys hizo pande mi siji. Wangata nani yupo soba. Pesa zote na honga. Basta pesa zote na koga. Gracias mucho mama sita what you got.
Show them baby show them.